boy call me number one.
It's good, Dad.
Baby, your eyes on my phone. Yani utadhani body langu sexy, sexy uriyoni. Yeah. Always on my phone. Unateza mana nana ni taxi, taxi, ajabu umuori. You better know upendo wangu umeugeuza fimbo. Haya ni mapenzi so wimbo. Machusi yamekuwa wimbo. Hadi na misi kuwa single. Moyo rapenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wai umalizi ukianza. Katuko makamari. You better go. Baby, I'm ready to go.
Rumba.
You better go. I will let you go. You better go. I will let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go. I will let you go.
Wende amani.
You better go. I will let you go.
Harina misi kuwa single.
Una kichwa cha nyoka si uwezi mzigo wa mawazo. Ninachofia meno yatanitoka, nguvu za kusukumana sinazo. Nanika kuchoma mkuki, mbona damu zinanivujia mimi. Na kukushiti sikumbuki, baby utaniamini lini. Furaha imepotea, kila kitu kwako nakosea. Kujitetea hadi nishaanza kuzoea.
Moyo napenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wai umalizi ukianza. Katuko makamari. You better go.
Baby, I'm ready to go.
Rumba.
You better go. I will let you go. You better go. I will let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go. I will let you go.
Wende amani.
You better go. I will let you go.
Harina misi kuwa single.
It's gonna the boy call me number one. Yeah, he call him is worldwide.
Mix killer.